sami mase ngahlangana indisako okushuthi awuyena wami wena sithunywa sami mase ngahlangana indisako okushuthi awuyena wami wena westunywa sami mase ngahlangana indisako okushuthi awuyena wami wena ngolosiyeke Nolo siye hlubane okushuthi awuyena wami wena Awungona siye ke ngona sehlukane okushuthi awuyena wami wena Nolo siye ke ngona sehlukane ngoba awuyena wami wena Sithunywa sami Nesako, okushuthi awuyena wami wena.
Sithunywa sami, ngikhethe umuntu wami ngimthandayo, akuyena wami. Sithunywa sami, ngikhethe umuntu wami ngimthandayo, akuyena wami.
Yeah.